You already know.
Trick and beats.
Mango funa yo tender love.
Imwe makuponde kwa mbili, napenda shamwari. Makuponde kwa mbili, napenda shamwari. Imwe makuponde kwa mbili, napenda shamwari. Makuponde kwa mbili.
Mango funa yo tender love.
Maliwe, 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 Maliwe.